This is an MUT Radio podcast.
Chef Poppy on the line. So, Susan, namhlanje about my recipes. Kukhona my recipes now. It's ukuthi asherele wona. It is steamed bread with mutton curry and also how to make chicken Alfredo pasta. Ooh, delish. Sawubona, Chef Poppy.
Hello.
Hello, how are you?
I'm fine, niyaphila.
I see aphila, silambile nje kuphela. Sime ngawe.
Sekuyizi ikhathi zamalanje.
Sime ngawe nje sifuna ukudla kuphela.
Sekuyizi ikhathi zamalanje.
Namhlanje Chef Pope isikhuluma about steamed bread and mutton curry and also chicken Alfredo pasta. Abonje lapha noku steamed bread ujeqe. Angathi singaqinise khona kakhulu ngoba wow. Wow. Mengathiwa njengamanje nje someone wants to propose to me. Umuzo uqala nje ngizoyibuza wena ukuthi uzofika ngipheke ujeqe ngithini ngoba ngikwazi ukupheka.
Emzini yabantu.
Emzini yabantu.
Oyongiphekela abantu ujeqe oyidwala.
Uyazi into engakushaya uwe.
Yeah.
So do you have any recipes for us for steamed bread epheke kanye ne mutton curry?
Okay, angazi noma ngiyangizwa kahle mina esayidini benu because ngapha mina nginizwela phansi but ngiyathemba ukuthi kuyazwakala.
No, thina sikuzwa nje kahle kakhulu.
Okay, hayi. Ngiphethe ama-recipe-ke namhlanje. I-recipe yokuqala ujeqe, kube i-recipe ye-mutton curry kanye ne-chicken Alfredo pasta. So before ngingene kwi-recipe ngisangikhumbuze abalaleli bethu ukuthi nje food is a universal language, food is our common ground. Ngingene laphana kwi-recipe ka ngiyathemba ukuthi abantu bahleli namapeni eduzane ngoba ngizokhuluma ngithi ukushesha ngoba maningi ama-recipe ekumele siwakhaze. Kodwa laphana nje kujeqe, uma ufuna ukwenza kahle ujeqe wakho osofti, ozokwazi nawe ukuthi uma ufika ngampela laphana emizini yabantu ufike kubangene ngawo kubonakale ukuthi hhayi ufikile-ke namhlanje lusanda. Uzonkalela nje iy'nkomishi eziwu-6 zika-flour, kube u-plain flour.
Okay.
Kube iphakethe lika-yeast elilodwa. Kube u 2 tablespoons of sugar. Two teaspoons of sugar. Kube i teaspoon elilodwa lika dried parsley. A pinch of salt. Kube i pinch ika black pepper. Mase kuba izinkomishi ezimbili zamanzi afudumele. Kanye nama tablespoons awu 3. Amafutha.
Okay. All right. Okay. I think that one iyatholakala kalula, all right?
Yeah, ayi ama recipes lawa engicabanga ukuthi sonke emakhaya sijwayele ukuthi sihlale sinawo. Okay, mase unawo ke lama ingredients wonke ndawonye eduzane, usuthatha wonke ama dry ingredients. Ama dry ingredients uflour wakho, yeast wakho, ushukela, usawoti, dried parsley plus black pepper. Wonke ama dry ingredients wakho usuwa sifta together in a mixing bowl. Ujeke wakho onamanzi afudumele usu eda ama tablespoons amathathu amafutha. Ukombine well and then add kwi-mixture yakho yama-dry ingredients. Ungafaki wonke amanzi kanye-kanye, u-ede and knead ngezandla zakho. You'll adjust accordingly as ubona i-do yakho ukuthi iba njani. Kodwa i-do yakho akufanelanga ibe manzi kakhulu, akufanelanga futhi ibe hard. Kumele nje ibe phakathi nendawo, ibe soft kahle, ukuze izokwazi ukukhukhumala ngendlela efanelekile. So uma ngabe usuhlanganisile ngalesikhathi unida ngezandla zakho, izandla zakho make sure ukuthi uyazigcoba amafutha, uzirap together zithi ukufudumala, unide kahle i-dough yakho, mase uyakhava ibe ngendwangu ubeke laphayana isikhathi mhlawumbe esingango 30 minutes ukuthi uthi ukudablisha in size ido yakho.
Yeah, I have one question, Popuguti. What if, because but what if I'm cooking or making the steamed bread at night? Can I just
No, it doesn't need to be a langin. You can just have a kitchen lakonji, have a with a clean table cloth, something must be a eating a pezul, or a futsi umangu to suya putuma, ufuna loko futumal, umavula istofu, ubeke. Not good at cooling stove, got a kutuma for days, a good at cool. Good with banal or warm, and a little cut of kitchen lag.
Okay.
Yeah, and then you must double chile in size, ito yako, so you have in the footy, we are in need again. A nanus cutting, we need that we are in tatagate, we are Ufaga, we mark, also said, Ufensa imaki, Mafensa imaki, I'm an enamel cup, Mafensa imaki. Ukuthi ukwazi ukupheka kahle uphume uyishape leyo around if ufuna a round shape. So imagi yakho uzoqale uthi uyigrisa kancane ngamafutha nayo before ufake inkama leyo kaflour. Mawufaka emadini yakho ufaka ibe half full ingagcwali but ibe laphaya ibe uhalf. Angithi ngalesikhathi iba uhalf ushiya ispace sokuthi ngalesikhathi ikhukhumala ingagcini siphumela ngaphandle. Ebhodweni lakho ubeka amanzi abile. Ebhodweni amanzi abe yikota angabe uhalf because if uzowenza abe uhalf ngalesikhathi sebila engagcina amanzi espila inside to inhlama yakho okuyinto ongayidingileyo because ngagcina uyona ujeqe wakho. So wabeke nje ebhodweni lakho amanzi abe yikota laphayana abile ngalesikhathi sebila usubeka ke izinkomishi zakho lezi ama-enamel phakathi uyavala you cook for like 40 to 50 minutes. Ungasebenzisa iskewer ufake inside ucheck ukuthi inhlama yakho ngabe isivuthiwe yini. Uma ngabe sibuya si-clean, usho ukuthi ujeqe wakho usu-right. Uma ibuya singakabi clean kahle, you know, leave it for like 5 minutes until it is well cooked. Mase uyawukhipha-ke, uyawusika kahle, uba ama-slices, ukwazi ukuthi ube ready for ukuthi uzowuseza.
There's no one who's going to say, I can't make steamed bread. It does sound very simple. It's not really that hard, hey?
No, I am going to say,
Let's go to mutton curry, my favorite. I think mutton curry is a very good thing.
Angekho ngempela umuntu kule winter ongezukudla ukudla okufudumele okumnandi okuphekwe ekhaya. Singena laphana kwi-Martin Curry manje.
Yes.
Ngicela futhi abantu belalelisise kahle, bebhale phansi wonke ama-ingredients. Nkosi yami lapha kwi-Martin Curry, yabona nje after listening to this show, angifuni umuntu osawophinda apheke ukhari omnyama. Ukhari nje o black nkosi yami angimfuni. Please, after this recipe, no to black stew. Hey, no. Okay, lamphayana kwi-Martin Curry. Uzolibekela amafutha akho. Amafutha, ngicela kuba amafutha amancanyana nje. Ngicela ungasikhiphi isikalo esi-exact because amafutha you adjust accordingly as upheka. Uzoba namafutha akho laphayana. Ngicela abantu belalelisise kahle-ke kulama-recipes alandelayo because iwona lawa azokwenza ukhari wakho ukuthi ama-ingredients, iwona azokwenza isitshulu sakho ukuthi sibe nalowa khala obomvu kahle sibe appealing emehlweni omuntu ozodla. uzoba laphana neekani le tomato puree elu 410 grams, phinde ube neekani futhi lika chopped and peeled tomatoes 410 grams nakhona. Preferably kube ibrand ya Rhodes, but ungasebenzisa noma iyipi ibrand. Mina ngijwayele ukusebenzisa iRhodes brand. Uphinde futhi ube ne cream of tomato soup. Yabo amasoup lawa amasobho lawa amancane akuma sachets awu 50 grams. Yes. Lawa amasobho anama flavors ahlukahlukene. Do not take lama soup abhalwe o brown on. Lawa a black is brown in color. Don't take those soups. So kube cream of tomato soup, kube Mindstrom soup. Lama soup engiwabalayo aba no color ongathi uthanda ukuthi ubabo mawupheka ngawo.
Ubrown onion asumise kancane nje supakise.
Ini ma?
Ubrown onion asumise kancane.
Hayi asumise kancane. Yona asumise. Ube nama sauce akho akwa Steers. Wathola kunoma yisiphi nje isitolo but abhaliwe ukuthi Steers sauce, uthathe iflavor yaka Prego, phinde uthathe iflavor ye Peri Peri. Mase uba ne Norox yakho ye tomato flavor. Ibomvu naye in color, so it also makes isitshulu sakho sibe bomvu kahle. And then ube noshukela mhlambe ama tablespoons amabili, then ke usuzoba nalokho okujwayelekile, anyanisi wakho, isigaxo sodwa sika anyanisi, ugaliki okrashiwe ispoon esisodwa, kube ucarrot mhlawumbe imiqu ewu 3 to 4 depending on the size of ucarrot wakho. Carrot wakho uyawasha kahle, uyawuphila, uyawukhatha into ama-chunks a-medium. Ungabi too small, ungabi too big food, because i-intention ukuthi uvele laphayana kusitshulu sakho, ungagcini usunyamalala ebhodweni ungasabonakali. Then uzoba ne-biryani mix yakho, kungaba ama-herbs, kungaba ewu-powder. Mina ngithanda lena engama-herbs. Ube no curry powder wakho obhalwe ukuthi Durban curry powder, ube no paprika, ube no 3 mix curry powder. O curry powder bakho kungaba o 1 tablespoon bonke ozobaqala. Mase uba no spice sakho sakwa exotic brand leyo, but ungasebenzisa noma yisiphi spice esinye onaso se barbecue, usihlanganise mhlawumbe ne spice seminti. Ama ingredients ethu asephelele ke, sesizoqala sipheke. Okay. I-maximum curry yakho uzobe usuyithathile vele into cubes ukupheka isitshulu. Lesikhathi uyikhatha, i-Martin has got a lot of saturated. So as ubizi uyikhatha, try to remove the excess fat, because awufuni ukhari wakho ube namafutha amaningi ugcine ungasakwazi ukudleka kahle. So you remove the excess fat kwi-martin yakho.
Okay.
Usuyaqala-ke ebhodweni lakho, uyafaka just a little bit of oil, ufraye u-anyanisi ugalikhi until golden brown, u-ede bonke okhari bakho esibabhalile kanye ne-biryani mix. Stay just for a minute. Usuya eda amakani akho lawa amabili esikhulume ngawo, ele tomato puree kanye nele peeled and chopped tomatoes as well as inorox cube yakho. Uhlanganise kahle, combine well and leave for like few minutes. Mase usuya eda inyama yakho yemathini. Inyama yakho yemathini usuvuvuzelele izinkuni zakho ezimbili zashukela. Shukela lozi ufakelani, angithi sinamakani laphayana amabili anethomato. So ithomato inaleya taste engathi isawanyana. Sibulala leya taste leyana, we are also balancing out ama flavors and cuts the acidity with tomato. Ngiyathemba ukuthi ngisazwakala.
Yes,
then uyavala ibhodwe lakho. Excuse me, uyavala ibhodwe lakho mhlawumbe for like 30 minutes, but uzoyi-check inyama yakho ukuthi isithambile yini, because the intention ukuthi inyama yakho uyipheke until it is tender, ithambe kahle, ingaqini inyama, ukuthi even umuntu onenkinga yamazinyo kodwa akwazi ukuthi ayidle kahle ishelele inyama leyo. Uma ngabe isithambile inyama yakho, usu-edda wonke ama-spices akho lawa esikhulume ngawo, uyataste njalo nakhona lapho awuvelula uhlele nje, uyataste and adjust accordingly.
Also, some of the spices were added towards the end. Awafaki wonke eqaleni.
No, awafaki ama-spices lawa e-taste. Angithi o-curry powder labo bafake lapha eqaleni.
Yes.
Towards the end, usufaka lama spices lawa that is going to bring in the tasty flavor.
Okay.
Yes. Okay. Usufaka lawa ma spices lawa. Uma usuwafakile ama spices akho, uhlanganise, uthi ukuvala kancane mhlawumbe u 2 minutes, phinde uvule ibhodwe lakho, usufaka u 250 milliliters, which is half a cup of iprego sauce yakho, uphinde ufake futhi u half a cup of iperi peri sauce yakho. Then you can just add isobho. Isobho lakho ungalifaki kakhulu because already kwinyama yakho ufakile isauce. Isauce inaleya texture ezokwenza ukuthi isishebo sakho sithi ukushuba. And uma kuwukuthi balalelisile kahle, akukho la engeke ngakhuluma khona ngokufaka amanzi. So lo curry wakho awukho vele. Awukho vele manzi lo curry, uyabona. So uma ufaka isobho, awuzukulifaka kakhulu because you don't want to end up or too dry, yabona. Nalo isobho kuse winter, sifuna ukuthi masidla gcoboze nokugcoboza, yabona. So after ukufaka amasosi akho, then isuphu leyo kancanyana njena usiyavala like 5 minutes. After 5 minutes, hayi, sungakhipha-ke isitshulu sakho sesiredy ukuthi ungasiseva nanoma yisiphi isitashi. Ungasiseva nogeqe wakho, ungasiseva nomeshi, ungasiseva ne-rice or any other starch of your choice.
It sounds very simple, but yabona nje iphathi yokwandisa ufuna uma ibishaye thina because manje ubucala ukuthi yo I'm cooking for 10 people la manje ngothi ngawulo ahlele la siyenza namhlanje ukuthi actually ufama is not really a good idea
because
going to cook curry wako ushifte uye kwenye la siye laphana ke to making chicken alfredo pasta. Mina I whenever I get to a restaurant the first thing engibhekene ipasta ukuthi banayo yini pasta and must get chikuti yona yi papa nayo, but chicken alfredo is always my favorite, so I want to learn ukuthi ngiyenza kanjani ekhaya ngazi ngiye ku restaurant kodwa I can actually do it on my own.
E chicken alfredo pasta, yes, this is a very nice simple meal to make, also meal esheshayo ongakwazi. You can just follow my mini tambala ushanganise awuhlale khansi semeli idle enjoy.
Yes.
Hey, lapha ku chicken alfredo uba no anyanisi owodwa, ube no 5 milliliters of paprika, ube ne pinch of pepper, just a pinch, and 5 milliliters of garlic, ube no 5 milliliters of dried parsley, and salt to taste, ube no chicken spice of your choice, ube no 100 gram we margarine, ube 1 cube we chicken stock this time. Ungabe kusaba ile ya stock ye tomato flavor ebomvu, but please use chicken stock. Ube ama baby tomatoes, maybe about 125 mils. Then ube ne spinach sakho, mhlawumbe ama-leaves, depending on the size, you may use ama-leaves, mhlawumbe 4 to 6 leaves of spinach. Ube ne-chicken fillet yakho, ube no-30 mils ka-cake flour, ube iy'nkomishi ezimbili zobisi, 1 cup fresh cream, ube i-white cheddar, I mean, white cheese egg-grated, kube cheddar cheese futhi egg-grated. Bo babili bo cheese is half a cup, 250 gram wama mushrooms, and 500 gram wako we macaroni of your choice.
Ndinse seyenza ke manje.
Sesiyapheka ke manje. Ebhodweni lakho uzoqala ngokubilisa macaroni. Macaroni yakho uzoyi-edda ebhodweni elinamanzi abilayo. Lawo manzi abilayo uzobu-edile 1 tablespoon of oil and a pinch of salt ukuze imacaroni yakho ingahlangani uma ngabe usuyikhipha. So uyayibilisa imacaroni yakho until it is well cooked, uyayidrayina, uyayibeka eceleni. And then in a saucepan, usufaya u-anyanisi wakho, i-margarine yakho, ne-paprika. Anyanisi wakho, awufry ngamafutha this time, but ufry using margarine.
Okay.
So you add onions in a bit of margarine, add paprika, and then you add flour. Mawuqeda nje, we mixture yakho, ye margarine ne paprika, you add flour lesisikalo esisibhalile, u add flour ngalesikhathi add flour uyahlanganisa quickly ukuze isawa wakho ube covered by i margarine. Mawusu covered flour wakho by i margarine, usu add a bit by bit ubisi, you keep on stirring ngalesikhathi ugoqoza uflower wakho usebenza as a thickening agent lam. So uzolibele ishuba isosi yakho. Bahlahle futhi ukhanda i-white sauce njengamanje.
Yeah.
So libele ishuba i-white sauce yakho. Ngalesikhathi sishuba i-white sauce yakho, i-chicken fillet yakho uyifrayile eceleni yaqolile. Chicken fillet yakho uqale ngokuyifrya separately wayibeka eceleni. Isikhona so as well as a baby tomatoes ukufrayile wakubeka eceleni. So as you are busy making your white sauce now, ngalesikhathi sishubile white sauce yakho, usu add a bag all of these ingredients. The chicken fillet yakho that is browned or toast to golden brown color, so add the spinach, u add imacaroni. Then you season with spices and salt. U add the cheese bag. You add your white and your cheddar cheese.
No problem.
You add your white and cheddar cheese. Ugoqoze kuhlangane kahle ngalesikhathi sekuhlangene kahle uphinde uedde ke futhi la nkomishi yakho ka fresh cream. Uleave for like 2 to 3 minutes. After that hayi iphasta yakho iyobe isishelela ila ishibilika isilinde wena nje ukuthi uyiseve ngalesikhathi isafudumele.
Ngathi I'm already seeing it right now. Thank you so much.
Yeah, more than ukuthi
sengizone yokudla.
Usulibele unambitha nje ibengekho lapho.
No, yazi ukuthi because you can never know, you know, after the show they just decide, let me just go buy the ingredients and make this chicken Alfredo pasta.
Yeah,
thank you so much, Chef Pope. This is Valanje. Please drop us your handles so that Tumuto Lalele Ngawatu Zabina Tole and the services that you do as a chef.
Siyabonga kakhulu Sanda. Abalaleli bengasilandela ku Facebook page Collins Kitchen, kanjalo naku Instagram, kodwa okwamanje si-active kakhulu ku Facebook page. Bengaphinde futhi besishayele kule nombolo elandelayo u 0799078632. Sibase empangeni, basi siyahambela zonke izindawo.
Thank you so much. Enjoy the rest of the day and ngifuna ukutshela nje ukuthi mengisuka la i-chicken Alfredo pasta ngiyoshaya sim.
Nawusuka nje udlule itolo uthatha wonke lama ingredients.
Oh, yes. Thank you so much. I'll see you next week.
Okay, thank you so much, Miss Sandra.
This is an MUT Radio podcast.